bashaho kuba mbibi niko abantu bahinduka n'ababandi bari bashikamyemo batangiye gucokora ibyo byabanjirije hanze itorero ry'Imana ariko ubu turugarijwe twese sekibi yashoye imizi abahawe inshingano nabo barakomerewe barabuze gukurikishwa n'umubi yemwe birakomeye dukeneye wowe gusa mana y'ubuntu ubuntu bwawe bukwire mu itorero ryawe gukiza abafite inkoni yo kutuyobora bahaye umwuka w'Imana abari ubayobora mami ubarinde kuvangirwa baca imanza zitabera benda abo niba wifuza maze ku iherezo ry'ibihe tuzagororerwe nawe dukeneye wowe gusa mana y'ubuntu ubuntu bwawe bukwire mu itorero ryawe mukiza abafite inkoni yo kutuyobora bahaye umwuka w'Imana abari ubayobora mwami ubarinde kuvangirwa baca imanza zitabera benda abo niba wifuza maze ku iherezo ry'ibihe tuzagororerwe nawe sanitikomeye tuve baso dushikame duhagarare neza mu kwizera bambaye gukiranuka imana ikeneye abakozi batagurwa ntibagurishwe baba ntibaca imanza zitabera bahagarariye ukuri wowe wahawe inshingano we gudashuka umurongo wiyobora mu nzira zawe bwite kuko uzabibazwa dukeneye wowe gusa mana y'ubuntu ubuntu bwawe bukwire mu itorero ryawe gukiza abafite inkoni yo kutuyobora bahaye umwuka w'Imana abari ubayobora mwami ubarinde kuvangirwa baca imanza zitabera benda abo niba wifuza maze ku iherezo ry'ibihe tuzagororerwe nawe dukeneye wowe gusa mana y'ubuntu ubuntu bwawe bukwire mu itorero ryawe gukiza abafite inkoni yo kutuyobora bahaye umwuka w'Imana abari ubayobora mwami ubarinde kuvangirwa baca imanza zitabera benda abo niba wifuza maze ku iherezo ry'ibihe tuzagororerwe nawe dukeneye wowe gusa mana y'ubuntu ubuntu bwawe bukwire mu itorero ryawe gukiza abafite inkoni yo kutuyobora bahaye umwuka w'Imana abari ubayobora mwami ubarinde kuvangirwa baca imanza zitabera benda abo niba wifuza maze ku iherezo ry'ibihe tuzagororerwe nawe